This is Lee Nichols in Mogadishu. The date is July 25th, 1978. And we have at our Voice of America microphone Mr. Abdul Qadir Hirsi Yamyam. I think Yamyam is more his poetic name that he goes by as a poet. And Yamyam was born in 1946 in Warder, which the Somalis refer to as Western Somalia, but which the Ethiopians refer to as Ethiopia. We'll straighten that out in the program. And since he speaks chiefly Somali and a little English, his answers will be translated by Ahmed Farah Ali, a writer and a co-worker with Yamyam in the Academy of Somali Studies. Welcome, gentlemen. And the first thing I would like to ask Yamyam is a simple question. What did his father do?
Abai wuxu aha rebadiye xoolo dhaqan jiray and kaliya.
My father was a nomad and he used to rear animals.
Was there anything in his family background or his early life that he feels in any way led him on the course of becoming a writer?
Abaha marka hore wax calaamada ah oo tusinaya in uu gabya aha ama wax qore aha ma jiraan. Maya maxay yeelay maba aqoon sida wax loo qoro mana gabi jirin.
No, he was not a poet, nor was he a writer.
But was there anything in his background which influenced him in any way, such as hearing stories or any of his family or parents having done anything along those lines, or is this something that just came lately?
Wax ku sameeyay oo ku sa oo xaaskiina ah ma jiraan oo sheegaya ama adiga si ku sameeyay ama sheekooyin kugu sameeyay ama wax kale ama gabay oo ku sameeyay ma jiraan. Waa jiraan, maxay u jiri waayeen haddaan xaaskayga noloshiisu u saameyn maanaaba gabi lahaa.
Yes, I was influenced by my family because I could not be a poet without having this kind of influence from my family.
But what was the nature of the influence from his family?
Waxay ii sameeyeen sheeko ahaan, taariikh ay iiga sheekeeyaan, ay gabayo dad kale iiga sheekeeyaan, ay noloshu waxay tahay iiga sheekeeyaan, dhowr wax intaas waxyaabood bay igu sameeyeen.
They influenced me in many ways. First, some of my family used to narrate me stories. Some of them used to narrate me, for example, historical items, and some of them used to let me learn or know by heart the other poems of other people.
He just didn't do any writing himself. Okay, would you ask him please to summarize for me his education, just in general, where did he have his primary and secondary education and any further education?
Bahwe anugu inta iskuul tagay qal iyo waraaq isuma qaadan hase yeeshe en aqoontayda sida aan wax u garto ayaa degdeg ah marka wax kasta oo dhaca ama aan maqlo ama yaani adduunka ka jira waan la socdaa waan garan karaa oo ragga jaamacadaha ku jira ama ka soo baxay baan lamid kala mid ahay.
He answers and says, I have never been to school, to a formal school, but I always like to go after information, whether it may be. I only learn Quran, only Quran, which is a religious, Islam religion. And that is all my education is.
Well, now, I would like to ask him now the really big first question. How, when, and where did he start writing? And what were the first things he wrote?
And waxa igu dhaliyay markii igu horeysay inaan wax qoro ama gabyo nolosha iyo dabeecadda aan ku noolahay markay isaamaysay oo aan wax kala gartay waxay ahayd metel waxaad ka soo qaadaa 1964 baan bilaabay gabaga ilaa 65 waxaanan joogay magaalada Kismaayo.
I was in the city of Kismayo when I first wrote a poem, and it was in 1964. And I tried to write poems because life and how is it going interested me, and so I wanted to express this feeling of mine.
What was the first poem or the first poems that he wrote, and what happened to them?
Gabaygii ugu horreeyay iminka dusha kama xafidsani, laakiin wuxuu ka sheekeynayay dhulkaygii anigu aan deganaa oo ku noolaa oo amhaara haysato oo layga dhacay iyo sidaan u soo dhacsan lahaa buu ka sheekeynayay.
For now, I cannot remember that certain poem, but I remember its subject. It was about the Ethiopian colonialism on my country where I was born, and I was talking about how could I get back this country of mine from the Ethiopian colonialism.
How was he employed at the time? What was he doing at the time he was writing the poem?
Waxba kama shaqayn jirin, waxaan joogay anigoo aan amal lahayn. Asii jecel inaan qoriga qaado oo duulo oo dalkaygu soo dhacsado, waxaan ayaan magaalada Kismaayo joogay.
By that time, I was jobless, and what I was thinking about was to take my rifle and go there to where I was born and fight the Ethiopians. I was thinking only about this, and I was jobless.
Yam-Yam, what happened to your first poem or poems?
Markii anigu aan waqtigaa joogay, gabayadeyda aad baa looga heli jiray. Laakiin nasiib darro waxay ahayd fartayda oo aan qorayn, gabayadii maskaxdayda waa ka dhumeen intii badnayd. Qoraalkii fartayduna wuxuu ku soo gaaray wax yar, oo wax yar baa laga qoray.
By that time, the Somali script was not written. So all my poems of that time, nobody recorded them or have them in written. So I lost many of them. And when Somali was written, I had only a small amount of them, and people used to love my poems when I was in Kismayo, in that city where I began writing the poem.
You say the people used to love your poems. How did they come to know about them?
Waxaan ku ogaaday markaan maxafalka soo istaago, sacab iyo mashxarad baa la isku dari jiray, qosol iyo farxad waa ka dambayn jiray.
I know this because when I come to the stage reciting my poems to the public, they use it always to clap their hands now and then without intervals.
So in other words, they came to know his poetry though by his reciting them in public.
Yes, they were not printed till that time.
How did he get the opportunity to recite them in public? Did somebody ask him? I'm curious to know how they came to the attention of the public.
Waxaan ku gaarsiin jiray marka ay jirto meelo la isugu yimaado oo xaflada ah, ayaan anigu iskay u iman jiray. Markaasan halkaa ka tirin jiray, waa caan baxay, waa la yiqiinay. Haddeertan wiigan markaan tagay anigu Kismaayo, waxaan soo arkay dad gabayadaydii 66-kii xafidsan oo jooga.
As people there when there is, for example, a feast or a gathering, a public gathering, I usually to go there on my own behalf, and I usually to recite poems for the public. So afterwards, I became famous for my poems that are good, and I was asked now and then to recite poems for them. Now this week, I went to Kismayo, and I saw many people in Kismayo who remember till today my old poems of 1965, still reciting my poems.
Well, that's very interesting indeed. That reminds me of the market woman in Ghana, but that's just an aside. What are the general subjects of your poems, Yam Yam?
In ummadaydu xorowdo oo isticmaarku ka kaco, nolol wanaagsan ku noolaato, wax soo saarkeeda iyo dhaqaalaheeduna kobco soo hadamaad garan ay noqoto ummad madax bannaan oo karti ileh oo iyadu isku filan aan cidina u talin ee madax bannaan
The main subject of my poems are centered on the achievement of total Somali nation liberation and to raise their way of life and to unite them in a united entity, you call. That's the main subject of my poems.
Roughly, does he have any? Do you have any idea, roughly, how many poems you've written?
Tirada gabayadayda dusha kama hayo, laakiin ugu yaraan 1500 kama yara. Marka maansadaydu dhan la isku daro.
I don't know the number of my poems by heart, but I think if my poems and this include Gerar or some factions, different factions of Somali, you know, poetry. They are not less than 1,500 poems.
Yam Yam, do you have any general message, any basic overall purpose in your writing?
Waxa weeye gabyaaga Soomaaliyeed sidiisaba dadka uu ka yara aragti dheer yahay waxa dadku jecel yihiin wax ka sii sarreeyu arkaa marka dantayda iigu weyni waxay tahay waxaan indheergaratadu garanayn oo dhan inaan garto oo aan markaas dadkii u sheego weeyaan dantayda iigu weyni
My overall objective of my poem or my poems is to make the Somali people to tell them what they are not thinking about, to tell them, for example, of happy life, to tell them what they cannot figure out, especially by the ordinary men, the Somali men. So this is the main object of my objective of my poems.
Mm-hmm. That seems to be a somewhat incomplete answer to tell them what they're not thinking about, but to tell them what.
Waxaan rabaa mar horaan sheegay waxaan rabo inaan u sheego. Waxaan rabaa in ay iska dulqaadaan isticmaalka, in ay gartaan waxa asaagood gartay, in ay gaaraan nolol qaali ah oo yani ka sarreysa nolosha iminka Afrikaanku ku nool yahay.
I think I have told you this objective of mine before now. It's to make them understand the importance of liberating their country, of uniting their masses, Somali masses, in under the colonial rule. And second, to raise their way of life and to prepare themselves for the maintenance of happy life for themselves.
Okay. Yam Yam, do you feel that the African writer, such as yourself, should use traditional material, oral literature, the folk legends of his people as part of his writing, and do you do so?
And Somalidu iyo Afrikaanka kale islaamid maaha. Waxa weeye Soomaalidu waxay isticmaashaa had iyo jeer dhaqankeedii iyo hiddaheedii hore. Haddaysan hiddaheeda hore ku tiirsana maba socon karto cilmi kasta ha loo keeno. Dhaqankeeda iyo hiddahooda mar walba waa tii isticmaasha.
Somalis seem somewhat different from the other African nations. They mainly depend in their thinking on their oral literature. And without this oral literature, which goes back to centuries and centuries of time, they cannot proceed going without depending on their oral literature and their traditions, old traditions.
So does he use it in his own writing?
Ha. Waa ku isticmaalaa dhaqankaygii hore ayaan ku isticmaalaa iyo hiddahaygii hore
Yes, I use it in these folk tales and folklore materials in my writings and my old tradition in my writings.
Do you think that writing in African languages, such as you do, is an important part of African literature?
Si, wasidaas wey. Wa ka qaadanaya af walibana marka la qoro marka suugaantisa lagu qoro ayuu ba taaba gala ka horba wax ma noqdo gabigiisuba.
Yes, I believe so, and I still believe that in a language, if it is not written, it doesn't. You can say it doesn't have much literature in it. But when you write that language and use it as a language for writing, it flourishes and makes itself significant.
Okay. Yam Yam, do you see the writer as having a particular role in your society, as contrasted with writing for the sake of art? In other words, does the writer have a place in his society?
And waxaan qabaa qofku inuusan qoraaba noqon karin haduusan mujtamaaciisa ku xirnayn maxaa yeelay nolosha uu ku nool yahay iyo meesha wuxuu ka fakarayo oo dhan mujtamaaciisa ayuu ku nool yahay.
I think a writer cannot survive unless he devotes his art and his writings for the society. And because the society or where you live is the basic material of your writings.
Who is the primary audience that he seeks? Who is the primary audience that you seek for your writing?
Waxaan rabaa inay dhageystaan dadkii hore oo dhaqanka iyo hidaha yiqiin, dadka dambe oo iminka soo kacaya oo wax gartay, dadka soo socda oo iman doona oo aan wali lahayn, kulligood inay dhageystaan baan rabaa. Nin iga weyn iyo nin iga yar iyo nin aan wali dhalan, intaba waxaan rabaa inaan raalli geliyo ay dhageystaan.
The audience I am seeking for is those who lived before this era, before those who are older than me, and those who are the same age, and those who are going to come, you know, the coming generations, all of the three. And I have no particular audience looking for. I'm not looking for a particular audience.
But is he seeking primarily, are you seeking primarily the Somali audience? Are you interested in having your poems read and known by people in other countries?
Mar walba waxa ii horeysa in Soomaalidu u dhageysato. Laakiin waxaan ku rajo weynahay aqoontaydu inay i gaarsiiso in adduun weynihiinu ay dhageysto.
Well, first of all, I'm thinking of Somalis as to be my audience, my primary audience. And I hope that I will be capable sometimes in the future to make myself apparent for in the world eyes, before the world eyes.
Well, now you had your first, I should not say this as an assumption, but you had an introduction to a wider audience by the presentation of your poems, both in English and Somali, at the World Festival of Negro and African Arts in Lagos last year, in 1977. Is that not so?
Ha, asaga aha. Maxay yaray marka kaliya oo loo baahday ba ahayn la tarjumo.
It was that poem of mine was the first to be translated in a foreign language. And as I remember, it was not only English, French also. And because the reason is that that was the only time we needed our poems to be known by the foreign public.
Was there any reaction to your poetry there? Did you get any kind of feedback?
sida soomaalida dhaqankeedu yahayba yacni kuma faanto waxaygii baa la tarjumay ama waxaygii baa saa loo yeelay maxaa yeelay waa dhaqankayagaaba sida ah inaan dareen saasihi noo gelin.
It was kind of ordinary thing for me because from the Somali point of view or Somali tradition, a poet doesn't have to boast about publishing, for example, a poem of him or in a foreign language or in Somali. For the same for me, it was.
Yeah, but I'm not asking whether he wants to boast, but whether he heard any reaction, whether anybody commented on his poetry, whether it caused an impression.
dhowr qolaa jirta oo qaar ingiriisa berigii journalistiyaashii dagaalka ku imaan jiray iyo kuwa caynkaasa waxa way weydiiyey maalinkan tiriyey ruuxiisii qoloa ay koolkoolinaysay oo yacni aada ugu farxday oo la yaabtay oo caynkaas oo maxaa yeelay ninka keliya afkiisii ku gabiyey baan ahaa inkastoo tarjumaadiina la dhiibay wixii ummaddii isugu timid waka
Some foreign visitors of Lagos Festac approached me after I recited that poem on the stage, and they really liked it for the reason because I was the only African who recited this poem in his native language. Others were telling, you know, their poems in French or in English. And now, when the war of Ogaden was going on, the British journalists who came here to Mogadishu approached me and talked with me about this poem of mine.
Have any of your poems been published? Now, I know that I've seen the one, I think it's the one that was presented to the Festac in Lagos, was published in the week of in the middle of July 1978 in the English language, the new English language newspaper in Mogadishu. Have any of your poems been published anywhere else?
Ma filayo haday aan wax aan moogahay jirin kaas ma yimid kale la daabacay oo dibadda u baxay ma garanayo.
I don't think there is one of my poems being translated into a foreign language and went abroad.
Have any been published in Somali?
Riwaayado iyo ma garanaysa kuwa aan weli soo bixin oo haddana dacdo ku jiro iyo waxaasaa jira laakiin diiwaankii gabayadaydu weli lama daabicin waa yaala sababtoo ah yacni xagga daabacaad oo technicada oo nagu yar.
There are some of my poems being published within a play, for example, or in a newspaper, but not as a complete work. The complete works of my poems have not yet been published.
Could you tell me what have been published? I don't mean every one, but what sort of poems or what volume have been published in plays or in newspapers, in other words, yeah.
Wallahi madbacada waxaan garanayaa in yani waa yar yihiin in aduguba inta dunida sheeg waxa weeye hal riwaayada oo aan wada qornay aniga iyo Axmed Faarax Cali Idaacha saaxiibkay iyo hadii Ilaahay ku sima ogol yahay dhowr gabay oo aan journalka ku soo saaray ilaa 3-4 ayaan garanayaa nooca ay yihiin.
I remember some poems who are included in a play written by me together with Ahmed Farah Ali Daja, a friend of mine, and some in the newspapers, but I cannot tell them by number.
Yam Yam, what do you consider to be the chief problems of the writer in your society in terms of incentive, in terms of getting guidance, in terms of getting recognized?
Waxa weeye afkayaga yani qoraasaha samalayam inta aan horta yani fartayaduba qorayd waa yar tahay soomaa marka xiga waxa weeye waxa dhibaatada ugu weyn oo nahaysata waxa weeye madbacad aan wax ku daabacana ma haysano madbacad yar baan leenahay madbacaduna howlaha dowladda iyo waxyaabaha caynkaas ay qabataa waxyaga dhan way isdul saaran yihiin.
First of all, we don't have so many writers because our language has been written only in 1972. So The most the problem of a Somali writer, you can say it is a printing machine. We have only one that caters for the needs of the whole state, the government, of, and we don't have an excluded one for writers or for literary production.
Of course, that overlooks, that ignores people who have written in English or in French and who have been published outside the country. How do you see the future of writing in Somalia, whether it's in the Somali language or in some other language?
And waxaan u arkaa inay noqon doonto mid aad iyo aad u qiimo u yeelata una heersareysa maxay yeelay maadaama aanu nahay af cusub afkadagii qoraal cusub u leeyahay heerka aan iminka arkayna u marayo waxaan rajaynayaa inuu ka sii wanaagsanaado waana ka wanaagsanaan doonaa wuxuuna noqon doonaa mid heer wanaagsan gaara.
I see it to be a bright future because if I look, for example, in the period between the writings of Somali language and the period we are now in, I can foresee that a bright future is waiting, is ahead of us.
Do you see writing in foreign languages, if I can use the term, in English, French, Italian, as being a part of Somali writing, or would you exclude them?
Waa xisaabaya mar haday aqoon qof Soomaali ah aqoonti tahay waa nin Soomaali ah qoray qoraal Soomaaliyeed baan xisaabaya af kasta lagu qoray marka hadii qofku garashadii qofka Soomaali ah tahay.
I would not exclude it from for example Somali writing because if the material was written by a Somali, I would consider it to be kind of Somali writing.
Perhaps before he actually recites some verses for his poem, which translated in English is called A Plea for African Unity, you might care to say something about what the poem is about, how you came to write it.
En wuxuu ku saabsan yahay gabagaasi waxaan la hadlayay Afrika in ay nolosheeda iyo aayaheeda ka tariso in ay dhaqankeeda iyo fikradaheeda iyo aqoonteeda meel isugu geyso in ay waxa u daran waxa u xun iyo waxa u san kale ogaato waxana aan ku qoray markii la yiri waxa laga qayb galayaa shir Afrikaan oo caynkaas oo umadaha midoobay isu imaanayaan ayaan tala ahaan ugu soo jeedinayay gabagaygaas.
This poem I addressed to the African masses, and it was I was thinking about making the African peoples to understand and to plan for their future and look for a happy life. And I wrote it when Somalia decided to participate in the Festac Festival of Nigeria in 1977. This was the occasion of writing this poem.
Okay, fine. Now, would you like to recite the first few verses?
And ummadaha madoobeen isu diir egnahay iyo beesha afrikaanku waxaan erayadeedii ku soo ururinayaa tala ugu haboonay tii ugu horeeyso aan idin lahaa unug bariyahan idilkeedo israaca iyo nolosha iimaanka wacanoo erayada ogbaadkiyo geedii hoo abaarsaday adoo ila biyale iyo durdurgobiya ku agyaal maxaa oonka kuu dilay xididkaaga aasani ma aroora ciiddee roobka onku daya ayaan qurama kugu da-ay hadba kii awood laa ubaxaaga cunaye miyaan cidi ku eegayn hadba kii awood laa arbahaaga cunaye miyaan cidi ku eegayn in dheergaratadadii aad ababinaysiiyo ubadkaagii kacaymee shimbirtii abaaraha ubadkeedii dubatay markii aarankii da-ay tiri waan ogbahay bay arrintiinu joogtaa ohay waaye aragmee garashadan arradaney haddii adan ina i tarin abaal marinin gobanimo isticmaarkii iga tegay maxaad adigu dhaantaa.
I forgot to ask you, Yam Yam, will you tell me a little bit about your present work with the Academy? What do you do for the Academy?
Academia waxaan ka qabtaa waxaan ururiyaa oo baara dadkii ugu horeeyay taariikhdoodii iyo gabayadoodii iyo waxay soo urun jireen iyo hidahoodii iyo dhaqankoodii academia sidaas ay badanaa u dhisan tahay
and the academy I am busy always with collecting the old Somali poems and stories and folklore stories, and this is why the academy is, does exist.
And you're still continuing to write poetry yourself?
Yes,
I still continue writing poems at the same time while I collect the other Somali, old Somalis poems.
Do you hope to have your poems published in a collection someday?
I hope soon, as soon as possible, my poems published. You know, I will have them published as soon as possible.
Thank you very much.